radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi bigezweho nange Venuste Nshimiyimana. Kubimbura ikiganiro agasaro kaburaga ndakira Gatsimbanyi Gervais arashakisha mushiki we niyo ntegereje Nyirasafari na Nyirasenge Margarita bavuye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'itandatu berekeza i Masisi mu cyahoze ari Zaire ubu muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Gatsimbanyi Gervais atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima mu kagari ka Nyabugogo.
Kawe yitwa muri Nyabisimba ubwo muri mirongo inani na gatandatu nari ngifite ari hakiri ababyeyi bose masenge yabaga muri Congo aje kudusura atwara umwana w'umukobwa ari we twavukanaga kuva icyo gihe kugeza n'ubu ntabwo twongeye kumenya amakuru yabo. Intambara yatwaye ababyeyi itwara abavandimwe n'abo ngabo bagiye ubwo nyine n'abasigaye turategereza ko wenda bazaza turababura kugira ngo nsandabaze yumve uko byagenda.
Nyogosenge yitwa nde?
Yitwaga Margarita.
Margarita irindi?
Irindi zina ntabwo ndibuka.
Mushiki wawe se we yitwa nde?
Yitwaga niyo negereje Nyirasafari.
Nta kabyiniro uragiraga?
Oya, twamwitaga Nyirasafari.
Hanyuma amujyana, yari yarashatse Masisi, yarahatuye hafite umugabo, hafite urugo, yaramujyanye Masisi gukora iki?
Yarahafite umugabo. Ubwo rero yaraje kudusura, aje kudusura, ahita ajyana umwana w'umukobwa ngo bajye kubana. Bajye kuba bari kumwe.
Nonese uyu mushiki wawe yari afite imyaka ingahe amujyana? Ubwo muri mirongo inani na gatandatu, mushiki wawe yari afite imyaka ingahe?
Yari afite n'imyaka itanu n'itandatu.
Hanyuma kuva yagerayo ntabwo yabatumyeho ngo ababwire ati twagezeyo amahoro turaho ntacyo mwamenye?
Nta na kimwe tugiye tumenye, nta yandi makuru twongeye kumenya.
Hanyuma muri mirongo cyenda na kane hari abantu bahunze u Rwanda bajya mu bahungira aho ngaho muri Congo, bamwe bagiye muri izo za Masisi, bamwe baza no kongera gutaha bagaruka mu Rwanda. Nta bantu batahutse ngo bakubwire niba baramurabutswe?
Ntabwo twize, nta muntu wigeze azanga kugenda yaramubonye. Natwe twarahunze tujya muri Congo turarangisha turamubura, nta muntu n'umwe wigeze atubwira ko yaba yarababonye. Nyuma yaho nyine hahise hakurikiraho intambara, turavuga ngo barapfuye ntawamenya, ariko ndavuga nereka nzabaze numve ko wari uwabo wenda yarabakomotse akaba atazi iwabo wa nyina, ndavuga nzabaza numve.
Ubu se wowe mu muryango musigaye muri abantu bangana iki?
Dusigaye turi abavandimwe batatu na masenge yavukanaga n'uwo nguwo wagiye muri Congo, niwo dusigaranye.
Muracyatuye?
Abandi barapfuye.
Komera, muracyatuye i Nyanza, mwariyemutse, muba mu isambu y'ababyeyi banyu, mubahe?
Kubera ko ahantu twari ku Nyanza hose ku gasozi ni abantu nabakibahasigaye bose, abavandimwe bose barapfuye, udusozi twose turiho ubusa, ubwo turi Kigali n'umwe nawe ari guhigira ngo arebe ko ubuzima bwakomeza.
Hanyuma ujya wumva ikiganiro agasaro kaburaga ukavuga uti reka ndebe ukuntu nava muri ubu bwigunge, ndebe ko nabona umuvandimwe, nibwo bwa mbere wagerageza kumushakisha kuva wava i Katare, niho waherukaga kumushakishiriza? Nta handi wagerageje kuba wagaruka mu Rwanda muri za mirongo cyenda n'irindwi?
Kuva twava muri Congo muri mirongo cyenda na karindwi n'umunani kwaraje nkajya numva muri Facebook nakuwa nisemu waza ya kuwaza yenda kuwa shura kuwa wana najaka nama kuri radio nama ni waza chusha kuri radio aliko ndavuga na wivirara zezo mruwana nacho za mfasha ni kandasha ki radio ya wanya amerikawa yendo mwanafa kuhuza hama kuru na handi anumige zini
no niniva uyu muvandimwe wawe niyo ntegereje Nyirasafari akumva cyangwa se uyu nyogosenge Margarita niba kumva n'icyumva ushaka kumubwira kubabwira
cyakumubwira ko aramutse yaba ari kumva namubwira ni turamukunda turamukumbuye tukamubonye ama twakongeye akaza tugafatanya bose n'ubuzima bwarushaho kugenda neza
Jelive Gatsimbanyi wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ndagushimiye komeza utegereze mbifurije amahoro y'Imana
murakoze namwe Imana irahumuke
kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
Mutumwe rugishize Theogene Ntezibyayo yaje hano mu kiganiro ashaka umubyeyi we twagira Imana Matthias ingenieur agronome wayoboraga imirimo yo gutunganya igishanga cya Rugende muri za 75 na 76 Ntezibyayo amaze imyaka 48 atazi se ataramubona yaramubwiwe na nyina dore uko Ntezibyayo avuga amateka ya papa we
Mama we twatandukanye mfite imyaka 8 naye mfite imyaka 8 ngira ngo ndenze muri 80 ngira ngo na 5 ngira ngo nyuma urumva nari umwana mutoya ariko papa we ntago nigeze mumenya hanyuma mama rero niwe bwine bwo muheruka yaje kwitaba Imana icyo gihe hanyuma mubura gutyo mubura ntamenya we data ubwo ntangira kuho gutyo gusa nyine nk'umwana utagira ababyeyi nawe urabyumva
ariko se igihe mama wawe agiye akitaba Imana ariko wakuze muri kumwe ndahamya yuko mwaganiraga n'ubwo bwose wari mutoya wabonaga papa wawe adatashye hari igihe wamubaza guti mama ko ntabona papa abahehe ntacyo yigeze akubwira ngo akuvungurireho umenye uwo ari we
ni ukuvuga ngo mama nta kintu yigeze ambwira kijyanye na data ahubwo maze gukura nibwo naje gutekereza uburyo nanjye nshobora kumenya gushakisha uburyo namenya data ariko birangora cyane kuko nari umwana kuko nabanje kuba kwa marume nyuma yaho nza kuhava umuntu aza kujyana ubwande nyine umutoya nyuma yaho ngarukiye mu Rwanda ndi mukuru nibwo natangiye gutekereza rero gushaka umuryango nibwo natangiye gusubira aho ngaho kwa bamarume ntangira kubabaza barandangira aho mama yari yarashakaniye na data naho ngeye gutyo nyine ariko nta makuru bigeze bama afatika
none mbwira rero bakubwiye yuko papa wawe na mama wawe bari batuye he bahuriye he bashakaniye he
iwabo wa mama ni hariya na hantu bita igishari hariya muri Rwamagana
ndahabuzi
hanyuma rero ahantu ngo yari yarashakaniye na data na hantu bita Irwamacyongoshyo Irwamacyongoshyo reba ahantu bita kwisumo gutyo kwisumo cyangwa se hakurya aho ngaho hari ahantu hari aho bita Irwamacyongoshyo ugeze aho bita kwisumo uri hasi kugeza za Nyagasambi nimba uri hasi kugeza za Nyagasambi ngira ngo jya gutyo
urenze
za Rugembe gutyo igenda
yego
hanyuma rero ubwo nkimara kubonana nabo ba marume bambwiye yuko data na mama ari aho ngaho bashakaniye ariko bakaza kuza gutandukana bamaze gutandukana rero nibwo mama yambye ariko abyarira aho ngaho iwabo igishari hanyuma rero bakimara kumpa ayo makuru nakoze uko nshoboye ndagenda njya aho ngaho Irwamacyongoshyo hariya unyuze aho ngaho ku isumo nyine
yego ndaharuzi
naragiye ngezeyo nshaka umuntu waho ukuze ndamwegera cyokora nabo bandangira umusaza wari utuye hakurya ahantu bita ku Muyumbu ndagenda njya ku Muyumbu uwo musaza turaganira ndamwibwira ndamubwira rero bambwiye ko data yabaga inaha data yitwaga Twagirimana Matias ahita anyibuka arambye ati ati ndamwibuka Twagirimana Matias wari warashakanye n'umudamu witwaga muja wa Maria Godas acha aranambye ati ati ko kuri umwana we nabibonye pe ndamaze none muzehe rero nimba data umuzi data yabaga inahaye yaraturutse ye data yakoraga iki ahangaha arambye ati rero data iso twumvishe ko yaturukaga muri Gitarama ariko ntago tuzi aha hantu yaba yaturukaga hari ndamaze se data yakoraga iki ahangaha arambwira ngo so yari umushefu wakoreshaga kiriya gishanga cyose cya Rugende ngo yari kapita wari ukuriye abakozi bakoraga aho ngaho
koze ubushakashatsi dusanga Twagirimana Matias w'imyaka 70 ariho atuye mu gihugu cya Canada ari mu kiruhuko kizabukuru turacyashaka uburyo twamugezaho inkuru y'umwana we umushaka
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi Nyirahabineza Claudine yaburanye na muramu we Eugene Bwanakweri bari mu mashyamba ya Kungu ahantu atibuka neza aramushaka atuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Rugarika akagari ka Sheri umudugudu wa
iki kiganiro nacyumvise kuri radiyo ijwi rya Amerika numva abantu barangisha abantu babo ngo nanjye numva nanjye ngizeye nanjye amatsiko yo kuba narangisha nanjye umuntu wacu twabuze twamubuze 94 duhunguka tugaruka twari twarahunze tugera muri Congo noneho rero biba ngombwa nyine tugaruka yagiye agiye kuvoma agiye ntiyagaruka
mwebwe mwahungutse muri 94
twahunze 94 twahungutse 97 niho twamubuze duhunguka
yego mwamubuze mugeze he
twamuburiye mu ishyamba yadusize ahantu aravuga ngo agiye kudushaka amazi agiye ntiyagaruka turategereza turareba kugeza na n'ubu ntabwo turangira kumubona
ni umwana wawe ni musaza wawe ni mwicho wawe ni iki mupfana iki
yari muramu wanjye ariko niwe wandeze nkiri umwana nagiyeyo nyine mba kwa mukuru wanjye urumva noneho arandera nk'umwana ndakura kugeza ubwo duhungana ubwo rero nyine ni umuntu yari umugabo wa mukuru wanjye mukuru wanjye ubu yarabaye n'umukecuru ariko ntabwo arasaza cyane da rero namaze kumva icyo kiganiro numva nanjye ngize amatsiko yo kuba nabaza nkumva ko wenda twamubona
muramu wawe yitwa nde
yitwa Bwanakweri
irindi
ni Bujeni
Bwanakweri Eugene mwari mutuye he mu Rwanda
twari dutuye mu Rwanda twabaga nunze mu Nyakabanda hari i Kigali ahantu bakunda kwita ngo muri Karabaye
muri Karabaye ndaharuzi none se Bwanakweri yakoraga iki
yari umutayeri yadoderaga mu isoko i Nyamirambo
abantu benshi baramuzi abatayeri abantu baba babazi
abantu benshi baramuzi
none se muhunze mugeze muri Congo mwabaye muyihe nkambi
twabayeho bita i Gatare
hanyuma muhunze mujya mu ishyamba aza kujya kuvoma ariko ntiyagaruka
duhunguka ajyanye nyine abantu bagaruka basubira mu Rwanda
we yabuze muri mu nzira mugaruka
tugaruka ubwo yabuze
aho mwari mugeze urahibuka
twari turi mu ishyamba hagati ntabwo iryo shyamba ntabwo gusa twendaga twari tutaragera i Kibumba twari tutaragera i Mugunga twerekezaga mu nce za Mugunga kuko niho abantu bose niho twagiye duhurira niho nyine twahise twambuka tuza mu Rwanda
none mwaramutegereje muvuga mutireka tube turetse tumutegereza ave kuvomba tujyane cyangwa se mwamwe mwagize igihunga muragenda muramusiga ndashaka kumva neza igihe mwatandukaniye niki cyabatandukanije we yagiye kuvoma ariko ari bugaruke mu musigara mu rugo byagenze gute kugira ngo mutongera kubonana
yadusize mu ishyamba twari twarabuze amazi noneho rero tugeze mu ishyamba nyine turimo mu ishyamba mo hagati abantu nyine barimo kwicwa n'umwuma arangije uwafata ijerekani ajya kuvoma noneho turategereza ko azaza turaheba duhebye rero icyo gihe nyine hazamo n'ibintu by'amasasu ubwo duhita tugenda gutyo turategereza turaheba kugeza na n'ubu nyine ntabwo turamenya kumva n'agakuruke
aho hantu yari yagiye kuvoma hari ahantu hatekanye hari ahantu harinzwe hari ahantu hakorerwa ibikorwa bya gisirikare hari ahantu ryari riba ry'amazi ameze ate
kwari ugupfa kugenda gusa ntabwo twari tuzi ngo ni hehe ajya kuvoma mbega nawe yakurikiraga abandi bavuga ngo bagiye gushaka amazi nawe adusiga aho ngaho aravuga ati nange reka njye kubashakira amazi ntituzi ari hehe reka da gusa yavuye muri iryo shyamba yagiye agiye kuvoma turategereza ko azagaruka turaheba turinda iyo tuza iyo tugera i Mugunga turategereza turaheba turinda iyo duhunguka nyine tugaruka mu Rwanda kuva uwo munsi kugeza n'ubu ntabwo turumva nta n'umwe ngo atubwira ngo yamubonye aha ngaha
ugereranije igihe ayo masasu yavugiye igihe mwayumviye mbese cyaba gisa n'igihe yashoboraga kuba agarutse ku buryo ayo masasu yaba yaravuze agatinya kugaruka aho mwari muri bigatuma yenda avuga ati reka ndeba aho mpungira kubera ko aho ngiye amasasu arimo havugira
birashoboka kubera ko twari tuhamaze umwanya munini tumutegereje urumva umuntu utegereje umuntu agiye kuzana amazi yo kuturamira twarategereje ngo dusigishe wenda n'igikoma tumwe turategereza turaheba turicara turategereza turaheba twavuye bwije yagiye hari nko mu masaha yaba mu masaha yindi twavuye bwije tutamubonye
mbwira igihe mukuru wawe yababwiye ati reka tugende nubwo ataje wabonaga mu maso he hameze hate wabonaga bibabwira yari afite imbaraga zingana zite nawe ubwabo wumvise umeze ute igihe wavuze uti muramu wanjye nakundaga muramu wanjye wandeze muramu wanjye wari ugiye kundamira ashakira amazi turamusize turagiye mwumvise mumeze mute igihe mwiyemeje kugenda mumusize inyuma
twari tubabaye cyane twari tugeze turaba turababara cyane ariko turavuga tuti wenda ubwo baturasheho reka tugende wenda nawe azanyura izindi nzira wenda ntituzabayo twongera guhurira cyane ko no mu kugenda duhunga nabwo twagiye tugenda tuburana ariko tukazagera tukabonana rero twari tuzi ko n'ubundi wenda tuzongera tukabonana hari wenda tuzagera tukongera tugahura tukabonana cyane ko twagendaga mu ishyamba akaba ari igihe ugeze ahantu ukabona usubiye aho wavuye mu ishyamba ryari rinini cyane nibwo bwa mbere twari turinyuzemo ubwo twari tuzi nyine ko byanze bikunze ako kwizere twari tugafite ko wenda tuzongera tugahura birangira tutongeye kubonana
ariko mbwira iyo urambwira uti twagendaga mu ryo shyamba ry'inzitane ukabona usubiye aho wari uvuye ugenda uzenguruka ni iyihe nyenyeri mwakurikiraga mugana i Rwanda mwabwirwaga n'iki kwaho murimo mugana nk'aba basade bavugaga ngo iriya ni mediterane nirwo ruzi rugana iwacu mwebwe mwakurikiranaga ayahe mazi ni iyihe nyenyeri yabagendaga imbere
ntayo gusa kubera ko bari bagiye imbere babaga bagiye nyine bakarema inzira ubwo twakurikiranaga abagiye imbere baremye inzira natwe niyo twakurikiraga ni ukuvuga ngo abantu bari bagiye imbere bo bari bagiye baremamo inzira noneho tukagenda dukurikiye ba bandi bagiye ryari ishyamba ririmo umwuma ritagira amazi nyine akaje usanga bamwe imana tuye kwakomeza nyine ugakomeza inzira tugakomeza kugenda gucyo tubona duhingutse mugunga wenda nk'umuntu wawe muri kumwe iyo agutangagayo hari igihe wenda yagendaga abaririza ati nakanaka mwabonye nuko akajya kuvuga ati naramubonye hari abansuriraga nyuma no kureba abantu babo ubwo mwahora akavuga ati kanaka yagezeyo yarakumbajije nuko ubwo rero wagenda nyine ukamusangayo
mwebwe mu bantu bose baje bataha ntawababwiye ati bwana kweri na murabutswe
oya namunegeza bitubwira
ndo muri aya matangazo abantu bagendaga barangisha ntawababwiye ati numvise itangazo kuri radiyo bwana kweri barangisha babwira ati ndi muri iki gihugu ndahanaha
reka da nawe namunegeza arangisha bato nicyo kibazo twagize nyine twakomeje kuvuga ngo wenda yarapfuye ariko maze kumva nyine ku ijwi ry'Amerika yuko mujya mushakisha abantu mugahuza abantu numvise nanjye ngize ishyaka rinini narabanje mbwira umudamu we arambwiye ati jyewe sinabishobora kubera ko wibera ubu no mu cyaro yasubiye mu cyaro nyine aho bavukaga muri komine Rwamiko aho bitaga ku Gikongo
yego
niho bavukaga ubundi ubwo rero we yagiye ahita yigira mu cyaro n'abana ni nabo twari twarashyize mu Rwanda twaraje turababona ubwo aragenda nyine yigira mu cyaro arihingira n'abana be na mubica igitekerezo arambwira ati igihe ntabwo nabonaho naco sinabona inzira wowe wenda wera ko wari ushabutse ukiri mutoya wenda uzareba ukuntu warangisha twumva ukuntu bimeze wenda hari igihe twamubona n'abandi bajya babona abantu babo
none se mbwira niba bwana kweri Eugene akumva ni muramu wawe akumva muri kano kanya akaba akiriho ni iki wumva ushaka kumubwira
icyo namubwira ni uko namubwira agataha mu Rwanda turi amahoro abana be barahari n'umudamu arahari cyangwa wenda umuntu witaye ni papa we na mama we nawe aracyahari rwose turahari nanjye muramu we ndahari n'ababyeyi banjye n'umubyeyi wanjye nanjye arahari turi bazima pe turi amahoro
Claudine Nyirahabineza wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kahoraga ushakisha muramu wawe bwana kweri Eugene ndagushimiye cyane ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
agasaro gasanga yandikuru bingisa agasaro gasanga yandikuru bingisa gasanga ya ngakokaraje agasaro gasanga yandikuru bingisa agasaro gasanga yandikuru bingisa gasanga ya ngakokaraje
mu kiganiro cy'ubushize umurundikazi ntirenganya Eva naramwakiriye ashaka musaza we Uwisunze Umuremyi Jean Patrick umwana yabyawe na Euphrasie Karadubeye amubyarana n'uwitwa Butera Jean Marie Vianney wari utuye ahitwa Iriba mu cyahoze ari komini ya Gishamvu mu mwaka w'igihumbi 1994 Butera n'umuhungu we bari batuye mu cyahoze ari komini ya Nyakizu amakuru Eva Ntirenganya afite yahawe na nyina nuko Butera yishwe muri 1994 atwikiwe mu nzu ariko umuhungu we Jean Patrick akarokoka ari hehe mushiki we Ntirenganya Eva umushaka asuhuza ikivi cya nyina uherutse kwitaba Imana atuye mu Burundi mu ntara ya Kirundo muri komini ya Kirundo muri karitsiye runamire ya gatatu dore uko yabivugaga
nari muto urumva nari umwana muto
abo bavuka n'abandi ni bande
uwa mbere yitwa Ndayishimiye Jean Marie uwo arashaka kuvuga mugabo nawe ntibasangiye nawe ntibasangiye se hakashaka n'uwa kabiri yitwa Nshimiyimana Ezekiel
yego
hariho rero n'ukurikira uyu nyine turiko turarangisha yitwa Isaac Esperance gusa nawe yaciye apfa akiri muto afite imyaka ine
komeza
kandi n'uwo wa mbere mbabwiye Ndayishimiye Jean Marie nawe yarapfuye mugabo yapfuye yaramaze gushaka nukubuka dusida ya rize ewe nuwa unye shimiri mana izekie
hanyuma se iyo mama wawe yakubwiraga umuhungu we birumvikana ntwigeze umumenya wowe yamusize mu Rwanda iyo yamukubwiraga yakubwiraga ko yari umwana umeze ute
yarambwiye ko niba guza ko ari umwana w'inzobe ikindi ambwira nuko yari afite mushikiwe mugaba akabyagwa na mama ngo yitwa Safari neno wa Safari nawe yari umwana wa Butera nayo makorudone sisi nayandi
uwo Safari we ni wari mutoya kuri kuri Jean Patrick cyangwa niwe wari mukuru
niwe wari mukuru uko mama yabyayeho Jean Patrick uwo Safari ahari yego
mbese Butera yakoraga iki
yikorera ibyiwe urabona ko mama yarambwiye n'amazina ya se wa Butera ngo yitwa Ntode ya se bakiga Inyase
yego
na mama wa wiwe yitwa ngo Tereza ngo jenoside ngiba ngo baba inyakizu
babaga inyakizu naho mu cyahoze ari prefecture ya Butare
kutumva bwa mbere aho uwo mwana yavukiye ngo hari iriba mama yambwiye ati jenoside iba bari bagiye baba inyakizu ngira sinzi ko ntahazi mu Rwanda sinzi ko arahegeranye ko babaye kwimuka ntabyonzi
Amerika yakoze ubushakashatsi menya aho nyirasafari mushiki wa Uwisunzu Umuremyi Jean Patrick aherereye twavuganye n'abavandimwe be bemeza ko umuvandimwe wabo Butera Jean Marie Vianney yari afite umugore w'umurundikazi kandi baradufashije baduha amakuru ya nyirasafari azaduha amakuru ya Jean Patrick tuzabagezaho mu kiganiro cyacu gitaha
Agasaro Kaburaga
Mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga inkuru ndende y'iki kiganiro ni ya Nyirankuriza Valeria atuye mu karere ka Kamunyi umurenge wa Gacurabwenge akagari ka Nkingo mu dugudu wa Rubona arashaka umwana we Gadi Minani yaburi mu mashyamba ya Kongo mu mwaka w'1997 ze umwaka ashaka kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga
maze ninzi mbese natangiriye nirukanga mu babinkorera maze umwaka ushize nabitangiye mu kwa munani kuva nakumva nabitangiye mu kwa munani niruka uwo ngeze wowe ashaka kubinkorera bikananirana telefoni yacu ni ntoya kwa shiraho inomero zawe nishimiye Imana bintu siti tuvugana
yego niwe muvugana
urakoze imani guha umugisha rwose imani irakoze kuba nkufatishije rero ubwo rero narirutse ariko umva imani ikoze umurimo nkugezeho ndakubonye
mbese abo bantu
ihabwa icyubahiro
Imana ishimwe abo bantu babafasha mwirukankaho mubasaba kubagoboka babibakorera ku buntu cyangwa se babaca amafaranga
yewe harabona henda henze ngo mbagurire fanta ndi umukecuru utafite akazi utagira utera bamwe bakanga abandi baka ni nomero zabanje kutugora nazo kuzifata ubu zivuga vuba ngiramo n'inginga ngo bamfatire ni nomero ngeza wari konge n'umusaza arabikurikirana turagufatisha tugufatisha bitinze nomero
yego
nibwo rero ngiye nzirukankana nkinginga buri muntu wese yewe njya no ku barimu bati tuzagufatira inomero ntituzabigukorera ntawa nciye amafaranga n'uwo mubyeyi ubinkoreye rwose n'ubuntu
n'umuntu mwiza
ni umuntu mwiza rwose tumaze kumva ko ari ukwandika kuri WhatsApp n'uwo mubyeyi wabinkoreye rwose arambwira ati tubanza no kubinanirwa ariko tugeze aho turabikora birakunda
mwagize neza mwaranditse ubutumwa bwanyu narabubonye no mpamvu guhamagaye none rero umbwira mubyeyi Nyirankuriza nituma nshakiraga
yego nadio nizi Kamunyi
yego mwashakiraga amahoro
twashakaga kugira ngo kubera ko twumvisha gasaro kabuze kabonetse kwa byishimiye mbese ubwo bimbuza no kurya no kuryama kuko muri icyenda gatandatu duhunguka niho twabuze umwana w'umuhungu.
Umwana yitwa nde?
Yitwaga Gadi Minani.
Yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka itandatu.
Mwamuburiye he?
Twari mu nkambi ya Gatare. Noneho inkambi baza kuyisenya turorongotani y'amashyamba amasasa agenda avuga.
Yego.
Noneho tugeze mu mashyamba hagati twaraharaye twabuze n'amazi yo kunywa, imvura iragwa turatega amazi turanywa turateye amasasa aravuga turagenda. Noneho tugeze mu ishyamba hagati wa mugabo wanjye anyuriye nzira n'abahungu babiri umukuru n'uwo mutoya kuko uwo muto yakundaga papa we yumvaga papa we ntawo yajya batari kumwe na papa we yumvaga ntawo yajya batari kumwe noneho umwana namubwira ni tunyure hano kuko twari mu mashyamba barimo baduhigira inzira zucamo noneho harimo inzira ebyiri noneho nkababwira nti mwaje tugaca hako hariho abantu benshi nanjye nari ndi kumwe ubwo papa we yajyanye n'abo bahungu babiri nanjye njyana n'abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri nanone tuburanira muri ayo mashyamba rero noneho rero tukagira ngo nitugere imusozi tuzahura itwongeye guhura bo barakomeje bagera imugunga ayitwa imugunga twe rero turakomeza abasirikare bari abatsinzwe barakomeza baratujyana badushushubikana batukisha indi misozi nuko ubwo tutandukana gutyo noneho tukaba twe dufite umukobwa warongowe imugunga aho ngaho abariho bahingukira baharaye bamenya yuko ngo inkambi ya Gatare bayishenye bose biyiziye imugunga noneho sinzi abo bahuye n'uwo mukobwa wari umaze kurongorwa yo dore ko twari twararenzwe twishingira
nibyo
twari tumaze kurengwa dushingira nuko rero uwo mukobwa aragenda ababwira abonaho sari barahamurangira abamuzi b'iwacu aho ngaho bina bati papa wawe ari hariya n'abana babiri inkambi yabo bari batarayisenya noneho rero umukobwa aragenda abwira papa we ati ntabo bana njye kubuhagira mbamesere mfite n'ibiryo noneho nawe uguma aha nzajya nkuzanira yanga kumujyana mbese ku mukwe urabyumva zaburinde ntibajya kuraranamo nuko rero umwana abanye ubwo arabamurekeye kuko afite ibyo kurya we akajya ajya gusaka utwo kurya nawe akamuzanira noneho ngo baza kuza kuyisenya iyo nkambi yagiye gukora nuko rero aho aziye agiye kubareba asanga bagiye n'umugabo we n'abo bana babiri b'abahungu noneho iyo masasa aravuga ati ubwo ari kumwe n'abashi na mushiki we wenda nabo barabarataha turabona abantu barimo gutaha nuko rero umugo umukobwa kubera ko yari afite umugabo mutoya aho kugira ngo batahe bo barurungutana bagiyo ngiyo bagenda bajya kuri iyo ngiyo umwana baramujyanye baragiye ngo bageraho aho umwana abyimba ibirenge uwo mukobwa akaba ngo yari akuriwe noneho ngo aramuheka bigeze aho arananirwa umwana yari abyimba ibirenge noneho rero ngo nabibwirwaga n'uwo mukuru wariho n'umugabo bafite umwana wiga segonderi mu wa gatatu noneho rero niba bararaye ahantu baharaye ariko yambwiraga ko ari kunga uwo muhungu mukuru nuko ngo baramubwira ngo bugenda turaje noneho umwana bati umwana niba baramusize kuri izo ngo niba baramwishe aho hantu ntabwo masobanukirwa nicyo gituma nubwo mbivuga mbabaye mbese nuko baragenda ngo babwira wa muhungu ngo yewe ngo Gadi ngo arapfuye ngo dusize tumworoshe w'inturusu Unda tise umana kwarayo dusangiye twavuganaga mu gitondo abamusize muri kumwe yapfuye ati wewe ngo arapfuye ngo dusize tumutwikirije. Umwana ubwo yazambwira ati ariko mamari yena sanza ari ukubeshya. Baramutaye barigendera umuntu twavuganaga twasangiye uretse kwa byimbye ibirenge ubwo ntago bamutaye. Ati bamutaye nguko ukuntu umwana yabuze barakomeza bararorongotana baragenda ngo bageze za tingitingi umugabo w'uwo mukwe wanjye ngo abwire umukobwa wanjye ngo rero ngo dore ngo birakomeye ngo ahantu tugiye guca ntago nzabambutsa ngo nimusubire inyuma ubwo ari kumwe n'uwo muhungu undi ngo yarapfuye niko yamubwiye. Nuko ati musubire inyuma mugende mufate indege mutahe ngiye sinshaka gusubira mu Rwanda wari umugabo w'umubwire. Nuko habanje kuza uwo muhungu uwo mukobwa nawe aza nyuma ntago baziye rimwe bose baje mu ndege umwana buratyo noneho aho numviye agasaro Imana igiri icyasinze ukuntu ubundi twiyumvira amakuru yanyu ya nimugoroba na mu gitondo y'icyumweru ntabwo twayumvaga.
Yego.
Niba ari Imana ishaka kugira ngo nzamubone niba ari ukugira ngo nasubiye rudu ubundi nari narihanaguye kuko abana benshi nino barahari barahari bagiye babura batyo barahari. Ntuye inanga hari babiri rwose uretse kumwe abaye ikirara umuhungu akiba abana bari mu misozi benshi ariko nari narashize agahinda naracecetse. Ariko aho numviye agasaro numva hari abo cyane cyane numva uwo mu Bugesera Muhire.
Yego.
Nge numva Muhire yarabonanye na mushiki we numva ibirori byabaye ntabwo nisinzira singiye kukubeshya.
Birumvikana
ubwo kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro kugufatisha Mana ukoze ibikomeye umva nananiwe gusinzira nananiwe kurya nabuze amahoro wavuga uti maze kubona imiryango 68 noneho nkarange umutima narwaye umutima ubu
oya komera ahubwo umutima ututuru kubwo tuvuganye ukaba umbwiye ubwo umutwaro igice cy'umutwaro ndakikwakiriye ubu noneho usinzire rwose. None ko hari abana nk'uko bivuga bari aho ngaho benshi mu Rwanda kandi bavuye muri ayo mashyamba hari bahuraga n'ingabo z'u Rwanda zikabagarura zikabashyira mu bigo by'impfubyi mugeze aho ngaho mu Rwanda mwigeze mugerageza kurebera gushakira mu bigo by'impfubyi byari hirya no hino mu gihugu muri icyo gihe kugira ngo murebe niba n'uwanyu ataragaruwe mu Rwanda akaba ariho yari akiri muto yagadi yari afite imyaka 6 gusa.
Yari muto yari afite 6 ubwo rero uzi ikintu nakoze nagiye ahitwa ku karere ndagenda naka icyemezo nagiye mu kigo kimwe kiri mu Ruhango bari mu by'Imana ntibari mu Ruhango ndagenda ubwo nari mfite inda nkuru noneho ndagenda ndamubura maze kumubura ndaza maze iminsi mike ndabyara ndarwara ngira agahinda k'umwana wanjye ngira ubwo buzare bwo kubyara ariho tukihagera twararenzwe tugiye duhaza ibigori iyo tutwara inda yewe. Ubwo rero ndaza ingira nzahaza ngera iyo nzabyara nta mikoro nta tike ntati ndavuga ni bambwiye ko yapfuye batwikiriye aho ndamubuze aho nagiyeyo ndamubura abana benshi bahari benshi rwose uriho nari nk'abanyeshuri ntahandi nagiye naraje ndicarira ndavuga ni se ko mushiki wavuga ko yapfuye akamworosa ngo ndirirwa nirukanka ntashoboye ndwaye mbyaye ndabyihorera ndatuza ndabyihorera kuko ndeba nina hari abana bagiye batoragura mu byaro hari n'abagiye bageze nabo bafata abaturage bajya kugenda babaha abana muri za rushiri ngaho ngaho nuko nisingiye mubyeyi njyenyine nina ndabona bareka ntuze abazaba ari Imana izamubeshaho cyangwa niba yarapfuye ubwo yarapfuye nuko ngo ndatuza ndabyihore tuba ajobunde ajobundi rwose numva gasaro kabuze kabonetse sinzi ukuntu umugabo yahatomboje ahatomboje ariko nagiye i Kigali ngiye i Kigali hari umukobwa wamura mu kazi wanjye uriyo arambwira ati urabizi gaza ashobora kuba ariho hari umukobwa twiganaga wabonye umuryango bari bari icyorongi
yego ni icyorongi no hariya hejuru za rutongo yego
tuzajya tumushakishe ati hari umukobwa icyorongi tururimbana mutimisagara ati wabonye umuryango ati barimo kubashaka bakababona none uzaje dushake gadi ese tuzabashaka dute ngaho uri i Kigali ukaba wenda uzaba ariza wiyo ijwi rya Amerika rikorera ni uzahaterereze tuzagejo ubwo nubwo mbese narindi mu gika cyo kuzabaza naho mukorera nge ngo nzabasange
nibyo uri umuntu mwiza
ubwo rero nibwo ambwira ati barimo kuboneka ati umukobwa turirimbana yabonye umuryango we ati none ati barimo bashimiye Imana ati nawe uzaze dushakishe ingati anshyushye ati anshyuhije kandi ati nzabigukorera ntiyanabingorere ariko ubwo ni umutwe sinzi ukuntu Imana umusaza yumvise telefoni niba arafunguye akubitana n'agasaro kabuze nanomba ndasaze neza ntumutwe nubiba birarangiye tumaze kubona rero uriya wo mu Bugesera noneho biba bigeru turi neza noneho ndarwara birahantu ubwo ndirutse ibi bintu mbigushije mvunitse
wavunikiraga gadi
ariko Imana ishimwe rero
wavunikiraga
nuko byangendekeye
harakanumva ashaka kukubaza mubyeyi urimo urambwira uti umushiki we yambwiye yuko yamworoshe akambwira ko yapfuye none niki gituma utemera ibyo umwana wawe akubwira kuri musaza we kuki wumva atari byo kuki wumva gadiye akiriho
kubera ko uwo mwana yambwiye yuko basangiye baganira ngo akamubwira ngo rero ngo nubura ngo uzajya uvuga yuko twari dutuye ku mashuri y'irubona ngo akamubwira uwo mukuru ngo akamubwira ati hari igihe tuzaburana ujye umenya ko iwacu ari ku Kamonyi dutuye ku mashuri y'irubona nibabikubaza ujye ubivuga niko ngo mukuru we yamubwiraga
ukabutekereza yuko
ariko mukuru akambwira ati ashobora kuba ariho ahubwo twaraye kungo bashobora kuba ariho bamutaye
bakaba bashobora kuba baramusize aho ngaho kubera ko bashakaga kwihuta babona umwana arwaye yatumbye amaguru batereka tumusige hano muri zino ngo z'abanyekongo tubashe kwatanya tugende none niba rero umuhungu wawe gadi Minani akiriho akaba kumva muri kano kanya yaba ari muri Kongo cyangwa se ari mu Rwanda yarabonye umuryango wamureze akaba nabashaka kumenya inkomoko ye niba akumva muri kano kanya ni iki mubyeyi ushaka kumubwira
yewe ndumva ariho kumva yuko akaboneka ko yazataha kuko ndiho na papa wariho na bashiki be uretse muhungu umwe wapfuye ariko abandi baraho nkumva yataha kandi nkumva n'uwamureze wenda yatwaka n'ibihembo kuko yavunitse akamurera tukaba tumubonye twazabuye ariko akaza agataha turiho twembi turaho turasaza ariko turiho
wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga warakoze cyane kudushakisha kandi n'uwo mufasha wawe kubona mwumva ijwi rya Amerika musigaye mwumva cyane ijwi rya Amerika mukomeze mwumve ijwi rya Amerika ni radio y'amahoro ni radio y'ineza ni radio ibaha amakuru
turayikunda rwose cyane twiyumviraga ariko mu gitondo na nimugoroba cyane nimugoroba
yego
turayikurikira cyane rwose turayikurikira agasaro kabuze n'intima yagize ngo nibubiza muze namwe ntabwo twari tubizi ko kabaho ari je mvuga ni wenda yaba kuko ni mukuru ni wenda rugo yabarashakishije ugitangira kuko uravuga uti maze imyaka itatu mbivuga ubwo natekereza ni wenda yaba nawe yarashakishije tutarabimenya mbese ibyo bitekerezo nabyo nkabishiraho
yego
nuko ariko mana we nabyumviye umutima warancitse burundu burundu
nusubire mu gitereko
kuko ngufatishije
yego umutima nusubire mu gitereko rero ukomeze utegereze wizeye mubyeyi nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze Imana igumugisha
Kagasaro tugashake kazaboneka Kagasaro tugashake kazaboneka
Mu mwaka w'igihumbi 1994 Mutuyimana Alice Farida yatandukanye na mama we Mukagatege Rahabu wavuye mu Rwanda agahungira muri Uganda. Mutuyimana wari ufite amezi 9 muri 94 atuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Rugarika akagari ka Sheri umudugudu wa Karehe.
Ikintu kinzanye ndarangisha nanjye ndarangisha uwo mama wanjye.
Mama wawe urangisha mwatandukanye ryari mwatandukaniye he?
Twatandukanye 94 umva yansize nduruhinja asigira mukecuru wanjye. Agenda ajya hanze muri Uganda. Turamubura. Ariko mo hagati nko ufite kuko yansize mfite amezi 9. Noneho ngize imyaka 10. Yeze n'ikini aza kutureba arongera aragenda ariko ahita gihaza afite abavandimwe banje babiri atubwi ambwira ko ari abavandimwe babiri b'abahungu ari abatuzindimwe imyaka ishize ni myinshi imyaka 20 kuko naranabyaye ntazi nabo nabyaye ngo nabahe yari yaradusigiye na nimero n'ubu ntayikibaho bese tukibaza yarapfuye ntawe ariho ndavuga se basi wahamagara kuri radiyo ya gasaro kavuraga ko wenda bazanshakishiriza nkareba yuko wenda nzakunda tukamenya ko yapfuye cyangwa akiriho nimwubwo buryo nyine nagize
yego ni radio ijwi ry'Amerika ikiganiro kikaba cyitwa agasaro kaburaga
yego
mbira mama wawe yitwa nde
yitwa Mukagategera hafi
none se ajya muri Uganda yaragiye agiye gushaka umugabo yaragiye agiye gushaka gukora ibyashara yaragiye agiye gukora iki
ya ajya muri Uganda ava mu Rwanda bwa mbere 94 yajyanye icyo yarahunze ko mukeshi ni ababwirira ambwira ati bari bamaze kumwitira abasaza be nyine ahubwo ati rye ntabwo naguma mu Rwanda n'ukuntu bamaze kumwitira abasaza banjye nta n'umwe sigaranye noneho njye nsigira mukecuru arangije we mukecuru arambwira ati cyakora yari afite umugabo yari yabonye muri Uganda wo mu Bugande wari uri Kigali bahita bambukana baragiye ubwo rero uwo mugabo cyakora twakamubwira ko yari anakuze nawe ashobora kuba atakinariho kuko yari akuze ashaje ubwo rero nuko yagiye
abo bana b'abahungu babiri uvuga yakubwiye ko ari basaza bawe yababyariye Bugande
yego
yagarutse ufite imyaka 10 akubwira ko ufite basaza bawe babiri
yego
ariko agaruka ntiyabazanye
uwo icyo gihaza bwa mbere nyine aribwo yaje mfite imyaka 10 yari yabazanye arabatwereka
warababonye
anavuga ati ndamute mbuze wenda mwazashakishanya mukamenyana
amazina yabura yazi
rero ko amazina yabo ngiye nzirimwe rimwe
yego bitwa bandi
agandi nyazi umwe yitwa Kasimu ndi yitwa
hanyuma se uwo mugabo bari barashakanye amazina yewe urayazi
amazina ye nirimwe nzi nirimwe mukecuru yambwiye kuko nifaga ngo hamwe
mama wawe agarutse agasanga urumwana w'umukobwa umaze kugira imyaka 10 ukamubona ukamuhobera ukamubwira uti mawe uraho n'ubwuzo bwinshi iyo wamurebaga mu maso murebana wabonaga avuga ati mujyane nawe mbese yaravugaga ati
yarabishatse kumpa ariko arambwira ati mwana wanjye ntago nagutwara ngo nkutware uno mukecuru wakubeye kandi nanoneho ndi ntago abagande cyane bakunze kwemera abana batari ababo nanone nkujyanye hari igihe byambana ibibazo ntarabimubwiye arambwira ati hangane nuramuka ubonye ngarutse wenda tuzavugana ko nakujyana cyangwa se nuko ariko ubu ntabwo byakunda ntabwo nakujyana ngo muguture ku mugabo atabizi
mbese aho bari batuye muri Uganda waba warahamenye wasi imyaka 10 ariko ndumva ufite mu mutwe hafungutse waba warafashe mu mutwe ahantu yari atuye
ntago ahantu yari atuye nakwibuka ngo niyihe noze gusa ambwira ko yari umupaka wahatuye wegeranye na Sudani nimba ari Sudani y'amajyepfo nimba ari amajyaruguru gusa yarambye ngo aho kugira ngo abe yagira icyo akorera muri Uganda akorera muri Sudani ngo ni hafi y'umupaka wa Sudani
ubwo ni Sudani y'amajyepfo
nimba ari amajyepfo nimba ari amajyaruguru
ubwo ni Sudani y'amajyepfo niyo yegeranye na Uganda none mbwira mama wawe uyu ni wa munota ntanga kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo muyandikire uwo mushaka umaze igihe kirekire mutabona mama wawe niba kumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira
mana yanjye ndamutse wakakanya ikintu namubwira aramutse abaye akiriho namubwira ntarakumbuwe mu Rwanda akumbuwe n'umwana we akumbuwe na mama we bwite umubyara aranashaje ni umukecuru ushaje aramwifuza cyane arifuza ko yakongera kumubona basi wenda bwa nyuma akaba yapfa amubonye ni ukuri turamukumbuye cyane mbese n'ibirebire turamukumbuye cyane urukumbuzi ni rwinshi
ndabyumva ni urukumbuzi
turamukunda
umwana afitiye umubyeyi ni urukundo rw'umwana ku mubyeyi Alice Farida Mutuyimana wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nkifurije amahoro y'Imana
yego murakoze Imana yo mugisha
agasaro kaburaga
turangirize ku nkuru ya mujyambere Silasi ushaka umuvandimwe we n'ibizi Esri batandukaniye muri komini Masango mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe 1994 mujyambere atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gahanga akagari ka Kagasa umudugudu wa Nyacyonga
naburanye na mukuru wanjye witwa n'ibizi Esri turana 94 turana 94 twari kumwe n'umukecuru wanjye n'umusaza na papa wanjye ariko papa wanjye we twari turi kumwe ejo bundi yitabye imana ibiri kane turi kumwe ariko umukecuru we yapfuye 94 apfana na n'umwuzukuru we
komere
noneho tuza kubura na mukuru wanjye n'izindi zifite
mwaburaniye he
twaburaniye muri komine Masango ahawe zari muri Gitarama
ubwo hari
mu kwezi kwa gatandatu
ubwo se byagenze gute kugira ngo uburane na mukuru wawe mwari mufite imyaka ingahe icyo gihe mwari abasore mwa
njyewe nari umusore we yari umugabo ariko we nta mugore yari afite, umugore we yari yarapfuye, ariko yari afite umwana umwe, umwana umwe abana na mama, namuraniye rimwe na mama uwo mwana we.
Hanyuma byagenze gute muri komine Masango, mwari kumwe se, byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Hatandukanye turi kumwe nawe, ahungira ukwe nanjye mpungira ukwanjye, yewe mungana na papa, wangana na mama we, ariko mama we twaje kumenya ko yapfuye n'umwana we. Ko uwo nibize siri twatandukaniye aho ngaho, kuko bararashe amasasu, umwe ahungira uko undi ahunguka, tuburana uko nguko. Njyewe njyewe nahungiye ku Gikongoro, ngarukira ahitwa komine Rukondo, ariho habaye karere ka Nyanza iruhande rumwe. We rero bo bahunga bagana ku Kibuye, bambukira za Kibuye baragenda. Aho twatandukanije turababura, tumaze kubabura ubwo njyewe naje gutahuka na muzehe na mukuru wanjye wundi, ariko uretse ko mukuru wanjye wundi yapfuye, we undi rero turatandukana turamubura. Ariko ejo bundi abantu barambwiye ngo yacishijeho itangazo
bakwiye ko ryanyuze he,
bavuze ko abaryumvise bavuze ko yavuze imiryango ye yose, avuga abaturanyi.
Niyibizi esiri hano ku ijwi rya Amerika?
Bavuze ku ijwi rya Amerika. Ari na mwishwa wanjye uherutse kukwandikira ndu ambwira ko wanamusubije ko ugiye kumushakisha.
Niba rero yaranyandikiye nkamusubiza ko ngiye kumushakisha, ni ukuvuga yuko namushakishije simubone, ariko n'ubu uhari nshobora kongera nkareba, kubera ko mfite ikoranabuhanga rinyemerera kubona umuntu wese wanditse bikagera hano muri sisitemu yacu. Iyo nshyize mu izina rye rirazamuka nkaribona. Niyo mpamvu namwe iyo muje mbasaba imyirondoro yanyu, ni ukugira ngo igihe cyo kubashakisha cyangwa mushaka banyu binyorohere, nabo biborohere kugira ngo mushobore kubabona. Mu munota umwe ndahita nkubwira nimba mufite cyangwa se nimba ntamufite. Ntawurimo ibyo aribyo byose, niba yaraje niba yaratanze itangazo, ubwo ni ukuvuga yuko ariho ko ari ahantu ubwo aziyumva, niyiyumva azongera duhamagare, azaba yumva yuko abavandimwe be bamushaka, azumva yuko uhadi, azamya yuko se akiriho. Urumva rero biroroshye, ni ukuva mu Gasaro ugaruka mu Gasaro. Niba kiriho nibizi esiri azahita yigaragaza tumumenye aho aherereye. None rero mbwira, niba kumva muri kano kanya, mbwira icyo ushaka kumubwira.
Nshaka kumubwira ni uko Mujyambere Silas akiriho, namushiki we musabye Imana ariko atagira mu ngo japoro we yitabye Imana, ariko yasize abana nka batandatu aba barasigaye bariho, tukaba tukiriho kandi tumukubwiye tumubonye twakwishima.
Mujyambere Silas, urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ushaka umuvandimwe wawe nibizi esiri, dusaba kandi kugira ngo abe akiriho kandi azumve ino tangazo, azumve kino kiganiro, hanyuma dushobore kubahuza. Ngaho rero komeza utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Namwe nuko murakoze.
Ikiganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga ni hano kirangiriye. Mbashimiye ko mwadukurikiye. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse, mukanatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa, n'incamake ku muntu mushakisha. Ni 001 2 0 7 2 1 0. Nongere nyisubiremo nitonze, 001 2 0 7 2 1 0. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Naho ubutaha mwari kumwe na Venuste. Nshimiye Imana.